read from Psalm 96 phambi kuba sithandaze. Ndicela ukuba sime ngeenyawo ngenxa yoko. Indumiso 96 verse 1.
Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord.
Vumani kuYehova ingoma entsha. Vumani kuYehova nonke hlabathi. Vumani kuYehova bongani igama lakhe. Shumayelani iimini ngeemini iindaba ezilungileyo zosindiso lwakhe. Balisani ezintlangeni uzuko lwakhe. Bulisani ezizweni zonke imisebenzi yakhe ebalulekileyo. Ngokuba mkhulu uYehova engokudunyiswa kunene. Uyoyikeka yena ngaphezu koThixo bonke. Ngokuba bonke ooThixo bezizwe abantu zanto. UYehova yena wenza amazulu. Yindili nokugangamela phambi kwakhe. Ngamandla nokuhomba engcweleni yakhe. Mnikeni uYehova nina mizalwane yezizwe. Mnikeni uYehova uzuko namandla. Mnikeni uYehova uzuko lwegama lakhe. Thwalani umnikelo nize ezintendelezweni zakhe. Mnquleni uYehova nivethe ezingcwele. Thuthumelelani phambi kwakhe nonke hlabathi. Yithini ezintlangeni, uYehova ngukumkani. Liya kuzinza ngoko elimiweyo lingasukumi. Uya kugweba phakathi kwezizwe ngokuthe tye. Liya kuvuya izulu ligcobe ihlabathi. Luya kugquma ulwandle nenzaliseko yalo. Liya kudlamka ilizwe nento yonke kulo. Ize imemelele yonke imithi ehlabathi. Phambi koYehova. Ngokuba esiza kugweba ihlabathi. Uya kuligweba elimiweyo ngobulungisa. Nezizwe ngokunyanisa kwakhe. Masithandazeni.
Lord our God.
Nkosi Thixo wethu.
Who are we?
Singobani.
That we may speak with thee.
Ukuba singathetha nawe. Ongcwele. Oyinyaniso.
Who are we?
Singobani.
That you speak to us.
Ukuba wena uthethe nathi.
Faithful God.
Thixo othembekileyo. Sifumene ubabalo phambi kobuso bakho. Ngenxa yokuhlangulwa okwathabatha indawo eCalvary, phayana imvana kaThixo yanikela ubomi bayo, yaphalala igazi layo ukuze kuxolelwe uninzi, kwaye singaxhamla kuko ngobabalo. Nkosi ithembekileyo, intliziyo yami yashukuma, ishukunyiswa kukudumisa. Ukuzisa kuwe uzuko egameni lakho, ngokuba into ezinkulu usenzele zona kuzo zonke iziphelo zehlabathi. Nkosi ethandekayo, iba khona kulo mhlangano. Siyacela ukuba uzise ubabalo, ukuba sithethe ubabalo, ukuba sive. Nika amazwi esithilelo. Yanga umoya wakho ungathululwa kwakhona, usifundise, usikhokhele kuyo yonke inyaniso. Nkosi ethandekayo, asikho lapho ukuba nje sinokuzivisa kamnandi ngenkolo. Sihlangane apha phambi kobuso bakho, phambi kokuphela kwesisukulwana. Wena thetha, wena sebenza, wena uzisa ekugqibeni oko uthe waqala. Silapha ngoku kwindawo yakho engcwele. Xolela zonke izikrelo, susa konke okunokuma phambi kwendlela yakho, kususe oNkosi, kuhlambe iingcinga zethu, uhlambe iintliziyo zethu, imilebe, usingcwalise ebukhoneni bakho bungcwele, egazini lakho elingcwele, ukuze ilizwi lakho elingcwele nomoya wakho oyingcwele ube nentumekelelo kule yure phakathi kwethu, ezintliziyweni zethu, ebomini bethu. Kuwe Thixo namandla onke sizisa zonke izinto, kuwe siyazinikela egameni likaYesu Kristu iNkosi yethu. Amen. Amen. Ningachopha phantsi. Ngentliziyo yonke siyavuya enkosini ngale nkonzo, sisazi ukuba usisikelele amaxesha amaninzi kwaye uzawusikelela kwakhona namhlanje. Samkela bonke abo mhlambi abalapha okokuqala, egameni elihle lenkosi. Benifunda iBhayibhile yesilungu kakuhle kakuhle, Ezra noNehemiya, phaa kwiveki ezidlulileyo ezimbalwa, ngoku bendihambahamba uthethe ngokukhulu entliziyweni yam. Ndifuna ukwabelana nje ngeengcinga ezimbalwa kuthi sonke, ndifunde izibhalo kukho oku. Ndifuna ukuqala kumaHebhere chapter 8. Mahebhere chapter 8, ilizwi elithethe kakhulu kumvanje kubo bonke nabo bafuna umisa imihlaba yabo phambi koThixo. Asinamdla nje ekwenzeni inkolo nje encinci, kodwa sinomdla ekwazini uThixo necebo lakhe eluntwini, kwaye sibe noThixo ekupheleni kwawo konke. KumaHebhere chapter 8, indawo yesibini kamqolo wesihlanu, bona bathi bakhonze umzekelo nesithunzi sezinto zasemazulwini, kwanjengokuba uMoses wayehlatyelwe nguThixo xa ebeza kuwufeza umnquba, kuba wathi khangela ukuba uzenze zonke izinto ngomfuziselo owawuboniswayo entabeni. Asenzi into ngokuzithandela, konke kwenzeka ebukumkanini bukaThixo, kwaye ebukumkanini bukaThixo kuphela into ethethwa nguThixo ilungile. Akukho mntu nento nokuyitsho ebukumkanini bukaThixo, kwaye unabani na owenza gwenxa ubukumkani bukaThixo, aqale obakho ubukumkani, aqale aphakamise isenzo sakhe, aze aphakamise yakhe inkqubo. Uzawuthi ngenye imini amele ahlawule ngokukhulu. Ubukumkani bukaThixo buphantsi benkathalo yobuThixo, kwaye kuphela nguThixo omakabe nokutsho njengoba kunikiwe. Qaphela, itsho iNkosi kuye, ukuba khangela ukuba uzenze zonke izinto ngokomfuziselo owawuboniswayo entabeni. Manifunde kuEzra chapter 1, ngokuba sijongene kakhulu kweli xesha nokubuyiswa kwabantu bakaThixo, njengoba bekwenzekile ngoko kwixesha likaNehemiya, uEzra, uZerubhabheli, kuba ukhonkxwa kufikele ekupheleni, ubukumkani bukaThixo ubuyele eYerusalema, yakha elona donga luluqobo, kwakhiwe eyona tempile iluqobo, isibingelelo sikubuyiselwe yonke into kolona qobo lokuma kwayo. Ngesaquphe sokubuya, inye into yaqala yenzeka emva kwenye, ayikho indawo yahlukileyo eyokuba yakhelwe itempile, akho sitshilo sitsha, konke kwindawo eluqobo le yakudala uThixo wayonyulayo ngokokuthanda kwakhe nangokomnqweno wakhe wakutshila kubakhonzi bakhe. Eso sisifundo sethu, ukukokela kokubuyiselwa emva kwabantu bathixo kwixesha lelizwi, sibuyele elizwini, sibuyele ekuqalekeni. Umyalezo wokugqibela kumele ufane nalo qasho, ibandla ekupheleni kumele libe lolwahlobo lwasekuqalekeni, isisekelo esinye, intshumayelo enye, yonke into kumele ibuyiselwe kolona qobo lwalo. Oku kuko oku kuthethwa kukuthi kukubuyiselwa kwento zonke, ukubuyiselwa endaweni enye kwisisekelo esinye kulinganiselo olunye kwaye zomnye umgangatho ngulo welizwi likaThixo. Bonke kumele kulinganiselwe kulo mgangatho njengoba benditshilo. Ndandishukunyiswe kakhulu, ndagcwaliswa luvuyo olukhulu ukuba ndazi ukuba xa lifika ixesha likaThixo asenzi into esiyifunayo, senza oko kufunwa nguThixo, sibe yinxalenye yentando. Ayikuphela ukuba siyakwakha, kodwa siyakwakha ngokwendlela iNkosi esinike khona, ngokwecebo alishile. Emva koko ukwakha kugqityiwe endaweni enye kwisisekelo esinye. Ukuba ubuyele ekuqalekeni kweBhayibhile uzafumana ngokukhawuleza ukuba eli gama lithi Babheli elibiza ukuba isango likaThixo liye laba yiBhabhiloni elibiza ukuba ukubhidabhideka, ukudubadubeka. Xa uThixo esenza into uvula umnyango, isango, ukuba wonke umntu ofuna ungena angene. Oko kuyenzeka kuba abantu nabo bafuna ukwenza into kwesaquphe, ayiselo sango likaThixo njengoyakobo watsho lixesha ukuba amasango kaThixo kwabonakala amasango kaThixo kwehla izithunywa. Abantu bangenza iBhabhiloni emasangweni kaThixo. Sithi nje ngokulula kumele siyeke sinobulali. Ngokunjalo lo myalezo ngovululekileyo samkele sitsho ukuba endleleni kaThixo, kwinyaniso yobuThixo esangweni iNkosi elivulileyo ngokwesibhalo, yabona ndivula kuni umnyango, yena uyavuya, uyavula, akho mntu unokuvala. Xa ethe wavala akekho umntu onokuvula. Kodwa uThixo usinike inyweba yokuthi size ekungeneni, ekungeneni emngqubeni ukuba sive ilizwe liyinyaniso likaThixo. Ngoku sizihlole ukuba ingaba isakhiwo sakhiwe ngohlelo, ingaba umlinganiselo uyaqinisekiswa, konke sihamba nako njengoba uThixo etshilo elizwini lakhe. Asifunde ku-Ezra chapter 1, ufunde izibhalo kwizihloko ezithile ukuba sinike ukufaniswa kumnqophiso. U-Ezra chapter 1 verse 1, ke kaloku ngowokuqala umnyaka kaKoreshi ukumkani wasePesi ukuze kuzaliseke ilizwi likaYehova ngomlomo kaYeremiya, uYehova wawuxhokonxa umoya kaKoreshi ukumkani wePesi wahambisa izwi ebukumkanini bakhe bonke, walibhala esithi, Thus saith Cyrus, utsho uKoreshi, ukumkani wasePesi, ukuthi zonke izikumkani zehlabathi uzinike mna uYehova uThixo wamazulu. Yena undiyalele ukuba ndimakhele indlu eYerusalem ekwaYuda. Ubani ophakathi kwenu ebantwini bakhe bonke, uThixo wakhe makabe naye, anyuke aye eYerusalem ekwaYuda ayakhe indlu kaYehova uThixo kaSirayeli. Nguye uThixo eseYerusalem kude kuzofika apho. Ilizwi laziswa ebantwini bakaThixo, hayi kodwa bonke, ubani ophakathi kwenu ebantwini bakhe, uThixo makanyuke, uThixo wakhe makabe naye, anyuka eYerusalem, makabuyele ekuqaleni. Imfundiso kumele ivakale ivela eYerusalem, ilizwi entabeni yaseZiyoni. Njengoba kwenzekayo, kuya kwenzeka nakwixesha elizayo. Ukufaniswa kulula kodwa kuyandichukumisa apho. Intetho ezukileyo ethi ilizwi likaYehova elavela ngomlomo kaYeremiya lizaliseke. Abaprofeti bazazisila izinto, imigwebo nazo zonke izinto sele sizazifunda nje kuYeremiya ngoku. UYeremiya 25 ilapha, verse 12. UYeremiya 25 verse 12. Kuya kuthi ke xa izalisekileyo iminyaka emashumi asixhenxe ndimvelele ukumkani waseBhabheli nolo luhlanga ngenxa yobugwenxa babo, utsho uYehova, nelizwi lamakaledi tolenza kube senkangala ngonaphakade. Ngokunjalo kunjalo xa ebesazisa iminyaka emashumi asixhenxe sedlulile, Thixo efuna ukwenza umgwebo abuyise abantu bakhe. Ndifunda kumprofeti uDaniel uchapter 9 umqolo wesibini. UDaniel chapter 9 umqolo wesibini. Ngomnyaka wokuqala wobukumkani bakhe, mna Daniel ndaqonda ngazo incwadi inani leminyaka elafikayo ngayo ilizwi likaYehova kuYeremiya umprofeti ukuba kuzaliswe iminyaka emashumi asixhenxe ngokusingisele kumanxuwa eYerusalem. Ndabubhekisa ubuso bam kwinkosi yam uThixo ukuba ndifune imithandazo nezitarhuziso, ndizila ukudla ndinezirhwexayo nothuthu. Umoya kaThixo kubaprofeti waqala ukusebenza kwixesha lokuzaliseka kweziprofeti uThixo azinikayo ngabaprofeti ababephilile ngaphambi kwabo, besazisa oku kuza kwenzeka noko kuza kuza. Siyakholwa ukuba uThixo uyaqhubeka esebenza ngendlela enye soloko ngokwelizwi lakhe lingcwele, kwaye kumele siziphengulule izibhalo kuze sazi ukuba uThixo ingaba uthembise ntoni ngeli xesha. Ndithanda ufunda kuEzra chapter 2 verse 62. Ngokuba kukhona iqela lendawo apho ekumele siziqaphele
just as much to our return.
Ezibhekisele kakhulu ekuzeni kwethu, ekubuyiselweni kwethu.
Ezra chapter 2.
Ezra chapter 2. Verse 62 no verse 63. Abo bakufuna ukubhalwa kwabo kwabhalelwe emlibeni yokuzalwa abakufumana. Kwababhalelwe emilibeni yokuzalwa abakufumana bangcola ke ababa sebubingeleni. Irhulu neli yathi kubo, mabangadli nto kwezingcwele kanye kude kuvele umbingeleli oneurim netumim netumim.
I don't know if we ever talked about this.
Andazi kuba sakhe sathetha ngako oko kule indawo singakufundi. Sikufundele ezinye izibhalo.
Especially also in Exodus 28.
Kakhulu kuExodus 28 verse 30. Deuteronomy 33 verse 8 nekwezinye indawo. Kuesifubeni sokugcina isifuba sika Aaron. Kwekhona amatye amashumi amabini ngokwesizwe ezingamashumi amabini zakwaSirayeli. Kulo lonke ixesha kumele gqitywe ukuba ingaba into iluqobo kanye ibubuxoki, ingaba ilungile okanye yiyo. Ngoku eyona owona mdla okuthetha pha sisityhilelo nantoni na phambi kwale ndoda kaThixo iphana kwisigcina sifuba ukuba ukhanya kukhanyile. Ukuba ukukhanya kukhanyile ngokumangalisayo oko bekuthethwa kuyinyaniso oko kuvela kuThixo. Ukuba ukukhanya kwalawo matye mashumi mabini esigcina sifuba akakhanyi ashiyeka emnyama, ngoko uThixo wayithula. Ngoko into le ibisaziswa yayingaveli kuThixo. Ingaba ngubani omnye owaziyo ngako oko? Okumele sifunde umnqophiso omdala kakuhle ukuba sazi ngokuba nam bendinendawo kweli nqaku. Ngokuba umzana uBranham uthethe ngokucacileyo kwesi sahluko wathi ngokukhethekileyo, imfundiso yabapostile abashumi anambini ipha kwisigcina sifuba kumnqophiso omdala ubhekisele kwisizwe ezingamashumi amabini seYerusalem. Oko abapostile bakushumayele oko asinakulibali. Wayeqiniseke kakhulu ekufundisa elumkisa nje ekukholweni into engeyiyo yesibhalo. Ngoko oko kushiyeka kumnyama, akukho sithilelo. Xa kungekho sithilelo akukho kukhanya. Xa kuvela ukukhanya kuvela ngelizwi, ilizwi likukukhanya ezinyaweni zam, lisisibane seenyawo zam, kwaye ndinyamezele ngokukhulu ngoba ndabuza abazalwane ngokunqalileyo ibhalwe phi kweza umprofeti ukutshilo, umprofeti ukutshilo. Ungaphosa ukuqonda oko kuthethwe ngumprofeti omkhulu ukuba awukuthathi ukubuyisele kwizibhalo okwakutshiloyo. Ukuvumela ukuba uThixo akutsho oko kutshiwoyo. UThixo akaqali uthetha namhlanje okanye izolo. UThixo sele etshilo konke befuna ukutsho ngokuvakalayo. Bekufihliwe, bekungatshilwanga ngokuba ixesha belingekafiki. Kodwa kubhaliwe kwizitshilelo 22, isahluko sokugqibela seBhayibhile, nabana onothi ongeze amazwini esiprofeto sale ncwadi uya kongeza kuye izibetho ezibhaliweyo kule ncwadi uThixo. Khona abantu enyanisweni abongeza izinto ngokukhulu ukuboniswa nokuvakalela uThixo akanakwamkela akakwazi uThixo uThixo oyedwa ufuna ukuhlonitshwa kwelizwi lakhe awunofunda iBhayibhile njengencwadi yokufunda nje ukhulisa ulwazi kumele ukufunde unokuzinza okungcwele apho inqaku lalikukuba kwabanye babengenayo ilentuza incwadi yenzalo yokuba nyani lona ungowesi sizwe ngokunjalo inkosi yathetha kwivangeli kayohane chapter 1 isibhalo esaziwayo konke azange azalwe ngentando yomntu kodwa wazalwa nguthixo ngentando kathixo enencwadi yobuthixo yokuzalwa ezelwe embewu yelizwi ngayo umoya ongcwele ukuba abe mnye nothixo ngoba uthixo wazityhila kukristu wasifaka apha kwesi sizukulwana sobuthixo aba bantu kumele balinde ide iurim netumim ize ndizawufumana indawo ibhaliweyo malunga nokukhanya mhlawumbi ingangu-exodus 28 ndijongile ngokukhethekileyo kodwa ngokuqinisekileyo ibhaliwe ndifuna sifunde nje ithutyana ayidinge kube ngoku mhlawumbi ngelinye ixesha ndifuna nje sijonge u-exodus 28 ngokuba phaa kumele ibhaliwe ukuba uthixo wanika impendula ngokukhanya ewe exodus 28:30 uze ufake elubengweni lwesigwebo iurim netumim zibe phezu kwezintliziyo ka-aron ekungeneni kwakhe phambi kweyehova ahlale ethwele uaron isigwebo soonyana bakaisirayeli phezu kwentliziyo yakhe phambi koyehova ndicinga uba nantsiya indawo yokuba kasawule uthixo uyaphendula nokukhanya kombane hayi kuphela oko nangesigcina sifuba ngokukhanya ukugqityeleliswa kwento ngokukhanya ukugqityeliswa kwento kumele kuvunywe ukuba akulunganga akukho kukhanya ukuba khona ukukhanya kulungile kunjalo kwintshumayelo yiloo nto upawulos angabhalela tesalonika kuba nina bazalwane anikho bazalwane abazintanda nikho sebumnyameni uthixo ukhokhela abantu bakhe kwelaa xesha xa amasirayeli abuyele ekhonkxweni yonke into yabuyela kolona qobo lwayo itempile isibingelelo ukukhanya konke eyona ndawo inobuthixo yabuyiselwa isisekelo sobuthixo sabekwa sibekelwa abantu bakathixo ndiyakholwa ngokunjalo kuyenzeka kule mihla hayi umyalo omtsha okanye owahlukileyo kodwa umyalelo ongcwele kwesona sisekelo siluqobo esenziwayo esu Paulo sathi asikho esinye isisekelo esingabekwa ngaphandle kweso sele sibekiwe kwaye oko eso nguYesu Kristu inkosi yethu naphi na sitsalwa sisuke elizwini ngelinye ixesha noba siphantsi kwempembelelo ezithini oko kuchaseneyo endifumeneyo okukhulu kokokuba akukho mntu oyiqonda iBhayibhile. Kwaye ngoku kuthiwa asidingi uba ngoku asidingi uba sifunde iBhayibhile, kwanele uba sifunde iintshumayelo zakhe. Ndathatha nje umphefumlo omkhulu ndathi ngokuqinisekileyo niqaphele, ayikho into ekude kakhulu enyanisweni njengaleyo. Indawo yokuqala yentetho umntu angaphila, ewe, kwakungekho mprofeti. Ilizwi leza ngesityhilelo, kwaye siyambulela uThixo ukuba waba nendoda kuyo owayenokuthetha. Kodwa indawo yesibini yokuvala iBhayibhile, mayingamkeleki kude kuyoba phakade. Ndithe ngenyaniso ndayityhila iBhayibhile yam usukela kulungiselo lukamzana uBranham, ndayifunda ndifunda ngokumhlophe ngamehlo abonayo, ndiyifunda ngokuqonda, ndifunda ndinokufumana isityhilelo sobuThixo nalo lona nqaku liphawulekayo. Ungalahlekiseka ngokukhawuleza ngendlela nje yokuzikhethela, kodwa niyazi uba zininzi iincwadi endinazo ezijikelezayo, ezinye azikho. Khona indawo endithi kumele sibeke yonke into kwizibhalo ezingcwele. Asidingi mntu uba asuse izinto azibeke kwakhona kwizibhalo ezingcwele, kodwa oko ngumsebenzi wethu ocacileyo ukuba sibeke kakuhle ilizwi lenyaniso, sibeke izinto apho kumele zikhona kwimihlaba eluqobo. Kwaye ndiyavuya kuThixo ukuba sukele emva ndinokhumbula bendinonxumelelwano olukhulu kuko elizwini lakhe. Ndiyathanda ukuphinda ukuziphinda koko, ukusukela kwixesha bendiqonda kakhulu uba uThixo uthume umzana uBranham njengendoda kaThixo, njengomprofeti. Ndaqala ufunda kwakhona, ndihlola iBhayibhile, ndafumana ukuba izinto beziyinyaniso. Kubhale uncwadi ezenzo abo babeseBere ukuba bahlola izibhalo ukuba ingabe bekunjalo na, ukuba bekunjalo na, abavanga kuphela, bahlola bamkela ukuqiniseka ngenxa yokholo lukaThixo ukuba ngaphakathi lufumana indawo yokuhlala. Ayikho kuphela okuvakaliswayo, singathi siphumle kuThixo xa sithi saneliseke ngaphakathi phambi kuThixo. Eyona nto ebalulekileyo kukuba konke kube ngokwelizwi likaThixo, konke okunye kuzawuphumla kuThixo. Phambi koko besiphumle ekubhidekeni ebesicinga uba konke sisityhilele, kodwa akunakubakho kubhideka kwizibhalo ezingcwele. Konke uNkosi wakutsho uPetros noPaulus nakumzana uBranham, wabhala uPetros kwiincwadi zakhe khona izinto ezingaqondwa ezishiyeka zingenokwaziwa, kodwa soloko uThixo asiyalela ngoku asengabo abangafundiswanga. Siyazi malunga nezithembiso uThixo azenzileyo, siyaqaphela umhla esiphila kuwo, siyaqaphela umyalezo nomthunywa. Kodwa ndiyangicela masingenzi qela lemfundiso ngako oko. Mandikutsho oku xa abantu bekungqinela oko ukuba xa unyana xa umprofeti kaThixo omkhulu ethi xa ibuliswa kuthiwe molo nkosi oko bubuyedini obukhulu kwaye bubuThixo, ayikho enye into. UThixo undimisile ukuba ndimele inyaniso, ukuba undibizele ekhaya ngaphambi koko, ngoko ilizwi lam lizawube lisavakala ude ube ngumhla wokuza kaYesu Kristu. UThixo akasinikanga umoya wokunqula isithixo. Siyawazi ubomi bukamzana uBranham kwixesha lakhe, bawa phambi kwakhe bemnqula njengoYesu Kristu, bade babhaptiza egameni likaWilliam Marion Branham. Konke okwenzekayo, zonke lo mfundiso yobuhedeni iyathwalwa kwindawo ngendawo. Konke oko abazalwane babechasene nam, ngoku ndiyazi ndim umzana uFrank andichukumisanga nonwele. Ndikwenze konke ngenxa yenyaniso, ngenxa yelizwi oko ndikuphelayo, oko ndikufelayo. Konke oko kumalunga noku, ndiyakutsho oko. Ekupheleni zonke iingcaciso ziya kuswela amandla, aziyi kudlula, ziya kutshabalala. Kodwa ilizwi likaThixo lawuma naphakathi konke. Bonke abalamkele ilizwi bashiyeka nelizwi kude kuyoba naphakathi. Kwaye nantso eyona nto esikholose ngayo phayana uJohane chapter 10, xa uThixo okanye kwezo zithixo uThixo xa ethumile izwi lakhe kubo, obani? Abaprofeti. Konke oko bakwamkelayo bakwamkela kuvela kuThixo, kuvelisa ubomi obobuThixo kubo. Kunjalo nakuthi uThixo unecebo lini uqala ekuqaleni kwexesha aphele xa ixesha lifikele phakathini. UThixo akanamacebo amabini okanye amathathu, linye icebo lakhe ebantwini bakhe. Uzabona ukuba onke amadoda athixo avumelana nawo onke amadoda athixo ayengaphambi kwakho. Kuphela abaprofeti ababuxoki abanokutsho into eyahlukileyo. Ngaba abaprofeti soloko bathetha ulwimi olunye lukaThixo. Akukho kungavumelani nditsho kumnqophiso omdala nakumnqophiso omtsha. Konke sibona oko akubhalayo iPawulos kubakosi seKorinto bokuqala chapter 3 verse 10 8,
according to the grace of God which is given unto me as a wise,
ngokokubabalo lukaThixo endababalwa ngalo ndithi, ngokomakhe osisilumko ndibeke ilitye lesisekelo, athi ke omnye akhe phezu kwalo ngokuqhubeka. Uverse 12, ukuba ke umntu ukhe wakha phezu kweli litye lesisekelo igolide, isilivere, amatye anqabileyo, imithi, ingca, indiza, umsebenzi walowo nalowo wobonakaliswa kuba loo mini iyawukwazisa ngokuba iyakuvela imlibo, nomsebenzi walowo nalowo umlilo uya kucikida ubunjani bawo. Bendinomdla kakhulu ngako oku. Alikho esinye isisekelo singabekho ngaphandle kweso sele sibekiwe. Kwaye esi sisekelo sobuThixo senziwa indlalifa kweli xesha. Yonke into eyachithakayo, konke oko kwashiyekayo kuluthuthu, kuchithachithekile, kwasuswa. Isisekelo esinye konke kusendaweni okunye kwindlela enye. Ngabe uyakholoko? Ndiyakholwa mna ngentliziyo yam yonke. Hayi endaweni entsha kodwa kwindawo enye, ilizwi elinye, imfundiso enye, yonke into njengokuba kwakunjalo ekuqaleni kuya kuba njalo ke nasekupheleni.
letter to the Hebrews, there's also a wonderful word.
Uncwadi aya kumaHebhere khona ilizwe elihle ukuba sazi kakuhle ukuba uThixo athethe ecaleni kwethu akasebenzi ecaleni kwethu kodwa ukuba sonke sibandakanyiwe kwela xesha indlu kaThixo yakhiwe phayani tempile kaThixo eYerusalem kumaHebhere chapter 3 sifunda uverse 4 kuba yonke into eyindlu inoyakhayo elo wazakhayo zonke izinto nguThixo okunene noMoses ebethembekile endlwini yakhe iphela ngokomkhunzi ukuze bube bubungqina obo bezinto eziya kuthethwa ke yena uKristu uthembeke ngokonyana phezu kwendlu yakhe esiyindlu yakhe ke thina ukuba singaba sithe sakubamba ngokuthe nkqi ukungafihlisi kwethu neqhayiya lethemba lethu sada sesa ekupheleni.
So it is not the good beginning that
matters. Ayikokuqala okuhle kokona kubalekile kodwa sisiphelo esilungileyo. Siyaboniswa endlini kaThixo.
The temple of God.
Kuba itempile kaThixo, umnqophiso omtsha.
We are the temple of God.
Ni itempile kaThixo. Ni itempile yomoya ongcwele.
We are joined together.
Si ngaba dityaniswe njengamatye aphilileyo. Kusakhiwe seso somoya ilitye lembombo nelitye u-alpha no-omega sifakwe similiselwe kwesisakhiwo sobuThixo konke senziwe ukuze sime kakuhle ngexesha lokwakhiwa kwetempile kwixesha likasolomon uyazi uba zonke amatye adityaniswa kwaye bekungekho kuvakala kuhamile nenye onke amatye enziwe ukuba adibane phambi kwexesha xa umhla wokudityaniswa kwangekho kuvakala kwangcono yonke into yangena kakuhle ngokugqibeleleyo kwakungekho sarha kungekuhamile kungekho tshizile kungekho mtshini yonke into yadibana kakuhle yadibanelana ngokuba kwakulungisiwe kulungiselwe lobuThixo ukuba sifuna ukungena kakuhle masifumane ulawulo lobuThixo ngokwendlela yobuThixo emva koku akusekho mntu phaya pha sidibene noThixo kuba nolungileyo ukubuyela bonke abo abangababantu bakhe kumele babekwe ecaleni babuyele eYerusalem. Xesha lokukhululeka lokukhonkqa ladlulile. Ndicinga nje ngoMartin Luther owayemele ukubuyisela phayana ekukhonkqeni kwaseBhabhele wakubamba ukukhanya kwexesha lakhe uKelvin uSwingli uShevlin nabanye kunjani ngoku ilixesha lokukhutshwa kulo lonke uhlobo lokukhonkxa kwaseBhabhele buyele kumhlaba ongcwele okukhulu konke undichumise emoyeni xa emiyalezweni kukhona iintolongo ezimiswayo abantu benziwa amakhoboka ngokutsho ibandla liyaqhekeka oko kude kusondele njengoba kusondele ukuza kwenkosi. Inkosi iyababiza abantu bakhe ithethe kumprofeti uEzekiyeli ndiyakuvelela umhlambi wam. Sinesithembiso Korinti uba sivile ubizo saphuma uya kuba nguThixo wethu. Korinti wesibini chapter 6 kusuka kuverse 16.
What agreement has the temple of God with idols?
Inakuvumelana kuni na ke itembe la Thixo nezithixo. Kubani itembe kaThixo?
What agreement has the temple of God with idols?
Inakudibana kuni na ke itembe la Thixo nezithixo. Kuba nina ni itembe kaThixo pileyo. Njengokuba watshoyo uThixo ukuthi ndiya kuhlala phakathi kubo, ndihambe phakathi kwabo, ndibe nguThixo wabo, babe ngaphakathi ngabantu bam bona. UThixo khona into aphezu kwayo, akafuni nje udlulisa ixesha. Unecebo, elo cebo liphakade ukuba ngoku ukupheliswa kwentsuku uzisa ilizwi labo prophet na apostile ekuzalisekeni, abuyisele ibandla lakhe kolona qobo lwalo lokuma. Ngoku umele siqaphele ukuba kuyinyaniso kugqibelele kunjalo oko. Isisekelo esinye, intshumayelo enye, ukukwenze usenzo esinye, konke kuyafana. Kuphela ngoko singaba itempile kaThixo. Itempile yakhe wasithi yakhiwa nguye uqobo lwakhe. Kumele silivumele ukuba sithi silungiselwe esi sakhiwo. Akonelisekanga ukuba siye ngapha nangapha, kodwa kuphela xa sithi sizamkele esandleni somkhokeli omkhulu, umakhi omkhulu, sithi Nkosi, ndilapha, ndenze ukuba ndingene kakuhle kwesi sakhiwo. Emva koko sonke silinde uThixo uba ahambe asebenze phakathi kwethu. Ingaba kho njalo? Ewe. Kwakwenzeka nini? Xa amatye asajikelezile ephana napha, yonke into isephantsi naphezulu, okanye xa isakhiwo sobuThixo simangalisa sidityaniswe eluthandweni lobuThixo, wonke endaweni yakhe, wonke emsebenzini wakhe, yonke into apho kumele ibe khona kwesona sisekelo siluqobo. Akho mntu nobeka esinye isisekelo. Kumele ndicace, umzana uBrenham zange abeke isisekelo esitsha, wagquma okokudala, wasibonisa uba kubonakala kanjani umlinganiselo naye yonke into besinokuyibona ngobaba lukaThixo. Lo myalezo yayikukuba sibuyele elizwini, ilizwi, imbewu eluqobo lukaThixo. Zonke izinto uThixo azenzayo uzenza ngokwelizwi lakhe. Zonke izinto ebukumkani bukaThixo kumele zenziwe ngokwentando kaThixo. Ngabe uyakhona ulungiselelo kamzana uBrenham? Uxolo, ndinixole ngobiza igama lakhe ixesha elininzi, kodwa uThixo umsebenzisile kwaye ndiyavuya ngako oko. Ngendlela enye kumele simise, hayi ukunika uzuko emntwini, kodwa kulowo makhi owakha isiphatho, imbeko nokuswela imbeko, ekudaleni isiphatho esukileyo sozuko lwakhe buyele kuye umbumbi. Andizuma apha ndibulele isitya, kodwa ndizawubulela umbumbi owasakha kakuhle isitya, wasebenzisa kakuhle uzuko kuThixo wethu, ngabo bonke abaprofeti, ngabo bonke abapostile, ngawo wonke amadoda kaThixo awashiya ukukhanya nokugqibelela ebantwini bathixo, ukuze basuswe ebumnyameni, basuswe ekungakholweni, babekwa phantsi kwenkathalo kaThixo ngokwakha komoya oyingcwele. Itempile yayakhiwe kwakhona ngobunzima obukhulu. phayana impazamiso izilingo yonke into ungayifunda funda ibali lonke kodwa kubhaliwe isandla sikayehova uthixo wabo lalinabo bawugqiba bagqiba ukwakha isandla sothixo wethu siya kuba nathi kuba yeka nje izikhubekiso ubunzima kodwa samkele uthixo kumsebenzi wethu akukho mntu uyakuma phambi komsebenzi kathixo osondele ekugqitywini apha njengoba sifundile ithi Korinto 6:16 inakudibana kuni na ke itempile kathixo nezithixo hayi kwakhona hayi uthixo akaniki nabana uzuko lwakhe yena kuphela ufanele ukwamkela uzuko imbeko udumiso naphakade ngoku kukuthi ukuba sithi ngaphakathi silunge uvumele silungele uthixo uba akhe kwesi sisekelo singcwele sokholo ndiza kufunda oku kujuda ujuda uverse 20 ke nina zintanda zakheni elukholweni lwenu olungcwele kanye nithandaza nikumoya oyingcwele hlalani nihleli eluthandweni likathixo niyilinde inceba yenkosi yethu uYesu Kristu kuse ebomini obungunaphakade nizakhe nizakhele entwenini kwisisekelo esakhe sangcwele Paulus uthi isisekelo sele simisiwe esinye asinakumiswa kwaye kweli xesha izinto ezininzi zaqhekeka konke inkqwithela ingxaki konke kwavela iinto ezininzi kwaye uthixo wayengekho kuloo nto njengencwadi ekwikorinti kuba abo bogwebo bawukuveliswa emlilweni umlilo uya kuziginya izinto kuthunyelwe phaya emlilweni kwaye ngumlilo nje omhle onokuqhuma okuthile nditsho naphayana ingaba leliphi icebo uthixo asinike lona kwesi sigaba sokugqibela ukutsho nje kwincwadi eya elawudike wena uze uzothenga igolide enyibilikisiwe emlilweni ndiyakucebisa ukuba uthenge kum igolide evuthiswe emlilweni ukuze ube nobutyebi neengubo ezimhlophe ukuze wembeswe lingabonakali ihlazo lobuze bakho kumele sibuyiselwe ekuqalekeni kolona qobo hayi oko kwenzeka emva koko isiphelo nesiqalo kumele kuba sifane ngqo ungakuvumeli uba kusuke oko njengakumnqophiso omdala umdiyadiya itempile eyawiswayo yaphinde yakhiwa kwakhona kwaye kubhaliwe ukuba buqaqawuli betempile yesibini yakungabangaphezulu kuleyo kuqala kwaye kwibandla lothixo ophilileyo eyindlu yakhe itempile yakhe kumele kwakhona ize kwithuba loba uthixo ahlale phakathi kwethu asebenze ahambe ayikho enye indlela kulungisele loba uprofeti inkosi ibisinike nje ukungxamla kwangaphambili ukuze sazi ukuba usilungisele ntoni ingabe uyakholoko lungile kunyanzelekile ukuba simthobele uthixo ngokholo ngokungakholwa siyayibophelela imizandla zikaThixo kwaye asiqapheli ukuba sisezintolongweni. Iingcinga ezimbi ziba yintolongo konke kungakuba kungakukusifaka entolongweni. Kodwa kuThixo samkela uzuko olutsha, amandla amatsha, kwaye awudinwa, awutyhafi. Siyakholwa, kutshiwo sisibhalo, nina bantu bam, phumani nizahlule, nento engcolileyo ningayichukumisi, itsho iNkosi. Ndandiya kunamkela nina nibe ngonyana neentombi kum, mna ndibe nguThixo wenu. Eli xesha lokubizwa kuphume, ixesha lolungiselelo. INkosi sele ilazi ixesha xa yonke into iyawuthi njengokuthulileyo idityaniswe yonke. Yange imihlangano nayo imfundiso ukubonakala kwelizwi kungasenza ukuba silungele esisakhiwo okwakhiwo kokugqibela. Kuze iNkosi ithi ngenyaniso kwakhona ihlale ihambe apha kulo mhlaba phakathi kwabantu bakhe, ukuze ayithi kwakhona aqinisekise ilizwi lakhe, asikele abantu bakhe, ukuze umahluko ungabonakaliswa kwabo bakholwayo bamnqulayo nakwabo bangamkholwayo. Kumprofethi Malachi kukhona eli gama apho uyawubona umahluko, lo undikhonzayo nalo ungandikhonziyo. Ayiloxesha kuphela uba sivilizwe sikholwe, lixesha lokuba sithobele ilizwi, ukuba siyikhonze iNkosi, sibe ngabenzi belizwi. Sizivumele basiye phambili nje, siwe esandleni seNkosi ukuze asenze uba silungele, sixhobe, sibe namandla okubuyela kwakhona ekukhanyeni nokuqikeliswa. Yonke into ivela kuThixo ngokuba konke kwathilwa ngaye entliziyweni yakhe kwaye kubhaliwe. Sibhekisela kuthi uba vuka wena uleleyo, phapham kuze uKristu akukhanyisele. Ngokunjalo uzoba kukhanya ngexesha langokuhlwa. UThixo usinike ukukhanya, usibonise ukukhanya kobuThixo ngokutsha. Inyaniso yeBhayibhile ibekwa kwisiphatho sesibane, olona luqobo lubuyelwa liyabuyela kwesona sisekelo siyinyaniso kwimfundiso yabapostile. Apha ndithanda ubhekisa kumzali Branham kwiintshumayelo ezinye, wathetha malunga nesithilelo 12 apha ithetha ngumfazi enxibe ethweswe isithaba senkanyezi esishumi nabini entlokweni yakhe. Wathi ngokuqiniseko okukhulu ukuba ibandla lomnqophiso omtsha lithweswe ngeemfundiso zabapostile abashumi nabini. Ewe, kukokwako nje uThixo akasitshintshi isisekelo, akayitshintshi imfundiso, akatshintshi nantoni. KuThixo yonke into ishiyekile olo hlobo. Mahebhere 13:8, uYesu Kristu unguye izolo namhlanje naphakade. Khumbule, kuvela ebandleni elithweswe ngemfundiso zabapostile abashumi nabini ukuba umntwana oyindoda isihlwele singethi soyise. Masithi nje, Nkosi, silivile ilizwi lakho. Uthandabuza akunandawo ukuthi sifuna uza njengembewu eyinyaniso kaThixo, uba sibe yinxalenye abeyise abayokuthwalelwa etroneni kaThixo, ukuba bavuyele kuqala umsitho wemvana baze balawule noKristu iminyaka eliwaka babe naye ephakadini. Kukhona iziqhamo zokuqala, isihlwele sabeyisayo abamiselwe ukuba bakhole uThixo, bathembe uThixo, bamthathe ngelizwi lakhe, benze bomelelwe nguye ukuba babe lapha, bakheke njengetempile kaThixo. Ndithanda ugxininisa oku kwakhona, cela sanuzijonga okanye kwabanye okanye nijonge kum, jongani enkosini, nguye umqali. Njengoba umprofeti uYeremia khona into isiphathu esasingena kuyenza, wabukela umprofeti xa sisiwa isiphathu, ukuba wena nam siwisa isitya asinawukwenza isitya esitsha kuso, kushiyeka nje ingcebo. Kodwa iNkosi, umaki nombumbo inyaniso angenza okutsha kumaceba aqhekekileyo, enze isitya esitsha nguThixo wethu lo. Ukuba sithe samphosa njani phanapha bethu, masikholwe ngayo konke ukuba unokwenza okutsha, ukutsha nje isiqalo esitsha. Size sithi isitya ngenxa yezuko lwakhe phantsi komoya wakhe, size kweyona kwesona sihloko sinobuThixo sizaliseke, kuze kube khona ukoyika igama lakhe. Ukuba akho khona kodwa umele sitsho ithi ndingubani na, ndiyintoni, suba nexhala. INkosi inomdla ngathi, yena uqobo lwakhe ufuna uzisilizwi lakhe ekupheliswweni kwibandla lakhe, kwaye sithi ngenene nayinyaniso sinenyhweba yokuba sixhamle sibe yinxalenye ababiziweyo yesihlwele esibiziweyo kuyo yonke ezi ntsuku. Bonke abangabantu bakhe babuyela uThixo ka-Abraham uya kuba nami. Ukuphumla kwezizwe kwahlala apho babekhona, abantu bakaThixo babuyela. Onke amabandla, onke amahlelo, icawa, yonke imihlangano noba iphi izawushiyeka apho bakhona, kodwa abantu bakaThixo bazawuva ilizwi likaThixo kule yure babuyele, hayi eRoma, eYerusalem, pha apho isikelelo samiswa khona sakhiwa njengabapostile besakha, bavumele uba bakheke ekweyona sisekelo singcwele sokholo. Ngaba ungumnqweno wakho, ngaba ukunxanela, ngaba enyanisweni uyafuna uba itempile kaThixo ubekwe ukuze usetyenziswe, ukuze ukuhamba kaThixo kuthabathe ndawo itempileni yakhe. Uzawukwazi xa itempile yayimiswa kwixesha likaSolomoni, uzuko lukaThixo lwehla, ababingeleli babengenakungena ngenxa yozuko lukaThixo lalugcwele etempileni. Bawa phayana phambi kwetempile ngokuba itempile yaThixo yayinobuqaqawulo obukhulu. Sithini ngesibini? Xa itempile yayimiswe eYerusalem, andithethi ngebandla lomnqophiso omtsha, kodwa umhla wePentekosti uzuko lukaThixo lwehla lwagcwalisa yonke indlu apho babekhona. Yayiluzuko lukaThixo, gcwaliswa ubomi nangumoya kaThixo, iilwimi ezabekayo zomlilo, ukungcwaliswa komoya ingcwele yonke into phaya. UThixo wayebeka amatye okuqala ewadibanisa ukwakha ubukumkani kuhle. Mzana Smith, sifundile umqolo ixesha elininzi uba inkosi linda ezulwini lithi ixesha lokubuyisela kwento zonke njengoba awakutshoyo ngomlomo wabakhonzi bakhe abaprofeti. Singakufunda kwizenzo chapter 3 verse 19 to 21 nantsi ayibhaliwe.
Waits for the moment until all things have been restored.
Ukuze inkosi
and we testify that his return
lo kumele okunene ukuba amazulu amamkele kude kufike amaxesha okubuyiswa kwento zonke. Kunjani kumele sikhale inkosi baninceba kuthi ulungisa lola yenza uba kulingane ukuze ngethuba lokuba sidibane akho mntu okumele ukuba axhomeke komnye ukuba amsuse amse ngapha nangapha. Lelo xesha akunyanzelekanga kwelo xesha oko. Into esiyidingayo into eyahlukileyo ukuba asizivumeli ukuba siwe ezandleni zomntu kodwa ezandleni zikaThixo. Hayi omnye esebenza komnye, hayi omnye esenza omnye uba lingane njengoba kumanelisa, kodwa uThixo senza uba sonke silunge kuze apho sikhona silingane kakuhle. Uyinkosi owakha indlu yakhe. Singajonga izibhalo ezininzi nakuTimoteyo wokuqala 3 verse 15 malunga nendlu kaThixo esisisekele nentsiko yayinyaniso nokuninzi. Namhlanje owona mdla wam yayikukuba kuboniswe kwizithunzi oko kwenzeka umnqophisi omdala uba uThixo unecebo ngabantu bakhe. Okwesibini, kwicebo likaThixo kukupheleleliswa komtshakazi komtshakazi webandla kaYesu Kristu. Emva koko ilizwi liyabuyela kwaSirayeli. Ngoku kumele samkele uThixo ngolo hlobo alulo. Oku kwenzekayo kuyenzeka ngoku oko kukwakhiwa kwebandla likaThixo likaYesu Kristu ngokwelizwi elenkosi uba ndiyakulakha ibandla lam. Yena uyakha, uthumela abaprofethi, uthumela abapostile, uthumela ilizwi lakhe, wenza kulunge, uyalungisa, ubeka izinto ngolungelwano, wenza kudibane. Kukuwe nam ukuba sibeke intando yethu kwintando kaThixo. Singongeza elinye ilizwi kulo mxholo koko singafuni ukuya ngokuhle kuko ngokuba mabini zimbini iimbono ekwenye icala nenye icala. Masifune oko uThixo akufunayo, sidibane kakuhle kwintando yakhe. YayinguLucifer owatsho amaxesha amaninzi empumelelweni ethi ndiya kunyukela ezulwini, ndiya kuba njengosenyangweni. Funda nje amaqela amaninzi esithi ndiya ndiya, kodwa konke kuya kuwa. Ukhona undiya pakumnqophisi omtsha. Inkosi ithi nje unyana womntu, hayi intando yam kodwa intando yakho mayenziwe. Ilizwi kwincwadi eya kumaHebhere ekuvakaleni kwencwadi kubhaliwe ngam, ndizile ndizokwenza intando yakho Thixo. Ilizwi libhaliwe kule ntando singcwalisiwe ngokunye nje. Zintando kumele sibonakale kuwo wonke umbhalo ngoku kude kube sephakathini kungentando kaThixo. Kwaye kwintando kaThixo kumele uba sifumaneke. Ukuba sifuna uba yinxalenye yokuthi kwakumisele ixesha, ndiyakholwa oko kuko okuqhubekayo ngoku kuyintando kaThixo. Ndiyakholwa ukuba uThixo usebenzisa ilungiselo lobuprofethi ukuvula amehlo ethu okomoya sibone siqaphele kuba zeziphi izithembiso uThixo azenzileyo. Okwesibini, ukuba iimfihlelo ezaziselizwini ezazifihlakele ngoku zitshilile, siwa kuGenesis ya kwisitshilelo 22. Esithathu, ukuba thina njengabantu bathixo kumele sibuyele kwesona selo singcwele sokhona ukuba sithi sakhelwe kwintempile yokomoya kuze uThixo kwakhona atshile uzuko lakhe emhlabeni ukuba angahlali ahambi phakathi kwethu ngokusinqungileyo. UThixo usinike ilizwi lakhe elo sihamba nalo ngovuyo, ukutya okokomoya ngexesha elifanelekileyo ukuba kukhutshwe oko sifuna ukucoceka njengokuba kwakushiywe kuthi ngokucocekileyo sifuna ukugqithisa ngololo hlobo. Mhlawumbi le mana ifihlakeleyo inobuThixo esiya kuyitya kweli xesha nje ukutya okokomoya kuyinyaniso kwelizwi likaThixo elityhiliweyo kusisikhanyiso ebumnyameni. Ngakoku ndifuna ukuvala, Petros emva koko wakutsho ukubhaliweyo kuba sinelizwi eliqinisekileyo lesiprofetho elikhanya njengesikhanyiso kwindawo emnyama. Ilizwi elityhiliweyo liza likukhanye koko akukhanye sibona ukuba oko kulungileyo phambi koThixo. Xa ilizwi lingatyhilwanga kuwo wonke umoya ongcwele, mhlawumbi kukhona okucacisiweyo kwiindlela ezithile. Kodwa xa kutyhilwe ngomoya ongcwele, phayani iba bubomi, phayani iba namandla, ibukhali macala konke kohlukanisa umoya nomphefumlo. Siyafunda iziqhamo uThixo azimisele thina ngokuba asinakubazisa phambili ngaphandle kokuba uba usebenza ngaphakathi kuthi. Yanga uThixo asikele la mazwi kuthi sonke, yanga singakuthabathela entliziyweni siqonde ukuba ixesha liqiniseke kangakanani. Masikufunde kuEzra kuNehemiya, abo ababekhutshiwe kwixesha apho itempile yayisakhiwa kwakhona, bonke abo babekelwa bucala ababeyihlekisa. Akusekho mxube kwela xesha liphelile. UThixo usitsalile wasikhupha kuwo wonke umxube, usikhuphile kuwo konke uba sivelisa into ngawe ngoba balukaThixo kuthi ngathi ukuba kusentandweni yakhe makube njalo ngathi. Eluzukweni nasendumisweni yelizwi lakhe elingcwele, amen. Masimeni ngenyawo sidumise iNkosi sonke. Nabani oza kum andiyi kumlahla. Ewe, ukhalile watsho, yizani kum nonke nina nibulalekayo nisindwayo, umthwalo ndiyakunika ukuphumla. Ndiyakunigcwalisa ngomoya wam, ndiyakunika ukuphumla kwemiphefumlo wenu. Phumle kuThixo, phumle ezandleni zeNkosi yam. Kukhona ukuphumla kwabantu bathixo kwindawo engcwele, kwimihlaba kathixo elungileyo. Njengoba kwasekuqaleni kuyaba njalo nasekupheleni, sakhiwe sinye imilinganiso eminye, umlinganiso omnye yonke into. Njengoba injalo ekuqaleni, ngoku kunjalo nasekupheleni. INkosi isinike umyalezo wokubuyela kubaba lukaThixo. Ingaba akumelanga asinike ubuyisele? Yena uthe wasiphaphamisa ithemba eliqinisekileyo elizisa ukholo kwilizwi lakhe lesithembiso. Ngayo uMoya oNgcwele akayi kugqiba, yena unako uya kukwenza indumiso egameni lakhe elingcwele kude kuyoba nginaphakade. Amen.